Nabaddewo olunaku olwaleero era nga kabadde kayisa nnyo, gabadde maanyi meereere, kubadde kuvuganya kibadde mu paalamenti olunaku olwaleero, kibadde kikomanyi leero ne bebange ebadde etudde kololo gala paalamenti. So kibadde kubadde kuvuganya bannange kuyitirivu nnyo, naye ng'era we biggweredde kkirizagaana walina okubeera omuwanguzi. Uganda tulina bye twandise mu bitabo ebyafaayo, kubanga olunaku olwaleero tufunye sipiika oba omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu owa paalamenti y'ekkumi n'ebbiri amaze okulangirwa n'omumyuka we. So ng'ate Namole Manje agatambudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bye tugenda okubeera nga tukubuulirako. Paka saa zigenda kubeera ssatu mu nteekateeka eno eyawatabadde y'amawulire agafuluma mu lunaku olulamba, era nga tuli omugave muzzukulu wa Ndugwa Kiwambo Salim.
Nanyi nze Sabufu Matia tubaniriza nnyo mu pulogulaamu w'otabadde, amawulire gabadde mangi nga mwami Kigombo bw'ategeezezza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu eyo baaba abamu abaasuubira, waliwo n'abaali baalemerako nga bagamba nti tujja kuba bajja tuwa tujja kukola bwe tuti naye oba oli awo era abakulu gwe baasemba munnange yayiseemu. Ebikujjuko by'abaaseno bikyagenda mu maaso, embalala jinja wa ne pulezidenti obadde ayogala era akyogeddeko n'agamba mudde mu kuwagira ebyaseno wano abataakole bulungi tenna mugenda kudda mu byakuwagira wagira wano ne mugaana okukola asuubiza pulezidenti gwaba minisita abo amawulire gabadde mangi agabaddewo okwetoola eggwanga lyonna. Naye katutandikire mu paalamenti tukubuulire ensonga nga bwe zibadde mu kulonda omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu.
Katusokeko mu paalamenti tukugire agabaddeyo leero, gano ge mawulire agafa mu paalamenti wano mu pulogulaamu w'otabadde eno.
Kale olunaku olwaleero nga bwe tukutegeezezza olukiiko lw'eggwanga olukulu ababaka balonze omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu owe paalamenti eno ey'ekkumi n'ebbiri era ngo si mulala ye Jacob Oboth. Omubaka ono ye mubaka wa West Budama Central yoyo alondeddwa. Ono nno okulondebwa afunye obululu ebikumi bina mu ana mukamu.
Ebikumi bina ana mukamu.
Mu nteekateeka olumaze okulangirirwa alayizibwa mu butongole era akulembeddemu okulaba nga alayizibwa mu butongole bw'okukuza olukiiko lw'eggwanga olukulu ye mulamuzi ssaabalamuzi Justice Flavian Nzeyija yakulembeddemu okumulayiza era n'emikolo gyonna okutwaliza wamu egy'okumulondesa. Obuwe bukubiddwa obubadde 519 obusuulidde olunaku olwaleero era mu bululu obwo Jacob Oboth Oboth mwafunye obululu 441, kitegeeza ababaka batono nnyo abatamulonze. Ate omubaka ow'ekibi National Unity Platform Paul Mwiri ono nno aba Nuupu gwe baasemba nti ye yaba agenda okuvuganya mu kifo ekyo abuuseyo n'obululu 6 bwokka
akute
kifo kyakubiri.
Naye bamuwagidde kubanga otunulira betugamba nti buli kibiina kironda baakyo aba Nuupu tebawera 6 mu paalamenti.
Tebawera, kituufu tebawera.
Kitegeeza waliwo abalala bamwongeddeko
era akoze nnyo bw'ogeraageranya kubanga ye Norbert Mao munnakibiina kya Democratic Party president w'ekibiina kya DP
yagendako ne mulusirika lw'enyali
yagendako ne mulusirika ate amaze ebbanga ng'akuba kampeyini yagala bamulonde naye Norbert Mao abuuse n'obululu 15 bwokka obululu 3 bwokka bwe buzuuliddwa nga tebubaddemu.
Abaka ba paalamenti basse obululu 3
naye nga abasajja abali mu paalamenti eyo baprofesa balamba kumpi bazijuguluzi bannamateeka obululu 3 bwe bufudde. Naye katufune wano ssaabalamuzi Flavian Nzeyija ng'alayiza abantu bano.
The total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have abstained from voting, I have 0. Spoiled ballot papers There are three. Honorable Obos Maxon Jacob polled 441 votes. Honorable Mwiru polled 6 votes. Honorable Mao Nobat polled 15 votes. I therefore declare Honorable Obos Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker elect of the Federal Parliament.
Oyo no sabala muzi wegwanga lino Fabian Nzeyija yakulembeddemu okulangirira Obotho Boss olw'okuwangula akalulu ako. Kakati olumaze okulangirirwa Jacob Obotho Boss akubye ebirayiro
nga bulijjo nga bagenda okuyingiza yafeesi
nga bulijjo naye byonna byonna n'abadde abikola nga omukulembeze eggwanga jenonyo erikaguta ti bwawula mu 7 amansa atemya.
I call upon the duly elected member as Speaker of Parliament to step forward for administration of the oath.
I, Obos Maxon Jacob, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God.
I will. Ebirayiro abikubye olumaliriza ayogeddeko eri eggwanga omulundi gwe gusookedde ddala nga Speaker of Parliament w'12 omulonde Jacob Obotho Boss ategeezezza nti kino kibadde kisa kya Katonda
amazima genyini omuntu atali mubukaano
ne babawandako edduso era agambye nti mu Parliament yene ebisanja ebitaano ebimukwasiddwa
emyaka etaano
egimukwasiddwa agenda kuwana bwezingiro okulaba ng'agobera ddala enguzi mu Parliament ya Uganda era ono yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni olw'okumukkiririzaamu n'amwesigisa woofiisi eno ennene era n'amusuubiza nti Parliament yene ey'12 egenda kuba matabuta ate abyogedde Pulezidenti amuwulira.
I wish to thank my NRM party chairman, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for the confidence and trust he showed in my abilities since 2011. Honorable members, I thank you most sincerely for entrusting me today with the highest office of being your speaker, which responsibility I receive with utmost humility and modesty. God has spoken to Uganda through you all, through the national chairperson of NRM, through the NRM SEC, through the NRM parliamentary caucus, and through this parliament. To those who may not have voted for me, I will be your speaker too. Honorable members, the speaker's chair is not a throne. It is a servant's post. My role now is to come before you to ensure that working together, the voices of the over 48 million Ugandans who send us here are heard, protected, and respected.
Yoyo, oba munne abadde mu ntebe ya mulonzi.
Tabaddewa
ntamo. Kali nye woleka. Banne. Kati akawulu ke kafiridde werere. Mazdaimu. Naye olumaze okulondebwa n'agamba nti kati kino ekisanja kirala kyawukanako na kiri ekibaddeko era anokoddeyo empagi 7 zagenda okutambulizako obukulembeze bwe nga Speaker of Parliament eno ey'12 omujja.
Have you recounted the vote? I now proceed to announce the outcome of the vote for the position of Deputy Speaker of the 12th Parliament as follows. Total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have abstained from voting is nil. Spoiled and blank ballot papers are 3. Honorable Sarah Aguti, 14 votes. Honorable Nyakato Asnal, 45 votes. And Honorable Sayewa Thomas, 457 votes. In accordance with Rule 5, Sub-Rule 14H of the Rules of Procedure of Parliament, I declare Honorable Thomas Sayewa as the Deputy Speaker of the South Parliament.
We are aware of what has been going through. I pledge a corruption-free parliament. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption, anchored in President Museveni's clarion call for corruption-free parliament in the next 5 years. Accountability begins with us. In the next 5 years, we will hold the executive and other government bodies accountable. But we must start with ourselves. As they say, charity begins at home. We cannot hide from accountability of government resources, yet we expect it from other agencies and departments. That will not work. Three, evidence and research-based debate. Under my leadership, the floor of parliament will not be a theater for hearsay or grandstanding. Our debates must be grounded in hard facts, data, and sound research.